Ladies, baby.
Beautiful boy, yes, that's for sure. But baby girl, he's playing like a toy. He's been in my bed Sunday to Monday, Monday to Sunday. Oh, yo, yo. See me funny, me, me, oh, yo, yo. Lengo lako, girl. Nia jani na inenda za koko. I want you to know. Usiju kani liza, girl. Hisia zako sitaku kanda miza, no. Girl, you should know. Mise wa type yako. Hisia zako peleka kwako.
Bounce along, bounce along. Only me can turn him on. Bounce along, bounce along.
Tuki waga wawili. Nampa burudani. Hakuna kuniacha mi. Yeah, 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 yeah. Tuki waga wawili. Nampa burudani. Hawezi kuniacha mi. Hey, yeah, 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 yeah.
Okay, mari baby, tell me my boo. Maumivu sao kwangu kati. Joni kukabithi moyo wangu. Nesho chawika usinde kwa babu. Mauwasa mwemini daka wavu. Sifuru kutisifu idafu. Ongeza vitamini toke shavu. Eli wajue the way I love. The way I mami ya.
I want you to know. Usijo kajiliza, girl. Hisia zako sitaku gandamiza, no. Ushauri wako peleka kwako.
Bounce along, bounce along. Only me can turn him on. Bounce along, bounce along.
Don't call me ever again. Tuki waga wawili. Nampa burudani. Hakuna kuniacha mi. Yeah, 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 yeah. Tuki waga wawili. Nampa burudani. Tell me, hey, yeah, 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 yeah. Tell me, boy, unitumie, tumie kwako niwe kifaa. Tell them don't bother, how vilaza. When you kusudi ni kuwache wewe, you gotta let them know. When you do me like this, napata na goosebumps. Oh yeah, tamu lako penzi, kwako anapita njia. Hey, when you do me like this, napata na goosebumps. Oh yeah, tamu lake penzi, wako anapita njia, yeah, yeah, yeah.